Dada anasuraka malaika. Alikuwa amesimama kando ya barabara, amengara ngara. Akaniona kaniita, ati buy me a drink monjeri tuonge. Nikaangalia kushoto kulia, why not? Mika wa either gentleman waga nimetulia. Nikakubali, especially miguu skirt fupi. Ameniita monjeri. Utadhani ye ni gold digger, ameniona na kimasidis. Ati unaitwaje? Akaniambia Rehema. Lakini we mi nakupenda, jina yangu kweli ni Nehema. Nafungua mlango pishe ndani, vuta kiti nje, rudisha ndani bila kuhema. Whatever you like, ati waita namuuliza kinywaji. Akaniangalia nikayayuka, nimepayuka safari ya tari, imefunguka kucheza na moto, ni kama kilimenipunguka mzeibuka. Shetani unamfikirianga vitisho na vishindo, kuja sauti nyororo, macho ka diamonds. Anakufunga upesi na kamba nyepesi ka pamba, siyo pingu minyororo mazinga umbwe. Juu kama wingu kumbe hauko, ndiyo ka chonjo ye kitakwa na nipiga msako, macho amelegeza, ndiyo tamaa naongeza.
My love, eh? No, we just put a cover on it. No, c'est qui tu mon chéri? I know what mon chéri.
Jamaa anaongezwa. Ati macho amelegeza, ndio tamaa anaongeza, safari huishia jeneza. Ukimwi maradhi kuweneza, jamii kugombeza. Lakini bado mii mate na meza, nje ya kuteleza. Tamaa ili uwa fisi, najieleza mii simba, najieleza nitaweza. Tuendelee kuongea Kiswahili Kiingereza. Anataka tuende kwangu kwa yangu Subaru Impreza. Wait a little span of mzinga na kuku mzima, pengine nyanya vitungu kando, alafu gali mlima. Akili na nikataza lakini ninapinga, onyo kali kama mjinga. Na uza jiko ninunuo chips ndio niringe, ati pengine nitumie kinga. Mrembo na mimi tunatafuta furaha, ati upatikana taslimu, pesa siyo diamonds, liyo best friend ya washi. Biashara ya mapenzi magendo, yani mapenzi take away. Haupiki, haukaangi, kila kitu tayari kwa lojo. Kunyonyana lips kulipa juu yake, kuongeza tips kwake na kwa watch bangu nanga. Kila kitu makaburi huchimbwa na hips. Ati nunua fegi ndugu, we unatafuta jugu. Na sikianga nongeza nga waume wasukume.
Navunja mfupa kaba iko mzee. No, c'est qui tu mon chéri? I know what mon chéri.